This is a cubic decimal classification from English to isiXhosa. DDC 100 divisions. Amacandelo alikhulu e DDC 000. Computer Science, Information and General Works. Ezobunzululwazi bekompyutha nolwazi ngokubanzi. 010. Bibliographies. Uncwadi-mbaliso loluntu. 020. Library and Information Sciences. Ithala leencwadi nolwazi lwenzululwazi. 030. Encyclopedias and Books of Facts. Iincwadi zezibakala. 040. Unassigned. Ezingabalwanga luhlu. 050. Magazines, Journals and Serials. Iimagazini, amajenali nohlelo. 060. Associations, Organization and Museums. Imibutho nemimyuziyamu. 070. News Media, Journalism and Publishing. Iindaba zosasazo, ubuntatheli nokupapasha. 080. Quotations, ikowuti. 090. Manuscripts and rare books. Imibhalo yesandla neencwadi ezinqabileyo. 100. Philosophy and Psychology, ezintanabulumko nenkcubabuchopho.